mana tugarure bya byabihe bya kera n'ibyaba Dawidi byabihe n'ibyaba Pawulo Shadulak na Meshak na Abednego ba Daniyeli mu rwobo rw'intare ba Elisa ba Mose Aburahamu n'izindi ntumwa abagabo busuraga mwuka bakaguhamya mu bikomeye ndetse natwe ba Bishop Gafaranga tugarure bya bihe oh haleluya
mana tu garurire byabihe bya Petero na Yohana femeye gupfa urupfu rw'agashinyaguro none nibo bagabo b'icyitegererezo
natwe abashumba duhe kugera ikirenge mu kintumwa zawe zakoze ibikomeye oh haleluya kugira ngo natwe tubashe kuba abagabo bo guhamya agakiza kawe kuko mwama agakiza kawe karakora karahindura agakiza kawe kararema agakiza kawe gahindura umuntu umugabo agakiza kawe kajya kabasha kurutura imisozi kajya kabasha gutanga icyerekezo mwami gwino oh haleluya haleluya
abakomeye n'aboroheje bacuze umuhorogo nawo kubarengera bafite amafaranga n'amazu n'amamodoka n'ibimbere y'ubwihisho none mana ndakwinginze umbere ubwihisho
o data dusubize muri bya bihe mwana
mana tu garurire
bya bindi bya Petero na Yohana
bya Petero na Yohana
bemeye gupfurupfu rw'agashinyaguro wisome
bemeye gupfa urupfu
natwe abashumba duhe kugera ikirenge mu kibuga nawe twatwa kugezayo kugira ngo tuzabone ubwami bwiza bwawe Yehova kuko ni wowe Dawidi ni wowe nyawe duhe kugera ikirenge mu kibuga natwe tuzabashe kubaho bakwambya yuko uri Imana idakora nk'abantu kuri Imana itavuga nk'abantu Imana isubiza Mana njyara unyibutse bya bihe byanjye
Mana mojera unyibutse bihe ubwo nayo burwaga nuka
nongere
mushya
nyobora nyobora
negutesha
gutesha mana cyaje ubwo nabanaga nawe ntabyamire narifite narumugabo wo guhamya ubuntu bwawe mana nabaga nuzuye amahoro mu mutima Nuzuyunguka wawe wera akanwa kanje katura ibyuma
mana tugarurire byariye mana tushaka kumvijwa icawe
dusaba tukirwe nzira
mana teru unyirinde utse yarihe tete ubwo nayo burwa kanuka wawe nongere mbe mushya
subire kugitangira
mekuteshu
Kisha na sika ya
tu
washa kuyama mundu na washa kuyama wale